awinhlanhla engakanani sinayo yokuthi singabazali uNkulunkulu asiphe isikhathi esifana nalesi esikhethekileyo nje okuthiwa ngesabazali.
What a privilege that we as parents have this time chosen out for us as parents.
uNkulunkulu ubona kusasa, ubona esingakuboni, wazi esingakwazi.
The Lord sees the future. He sees that which we do not know yet.
uNkulunkulu uyabona lapho zime khona zaqina insika. Uyabona futhi lapho laxega khona. Uma ngekhona ukuthi khona esayibolile, kukhona esayibhidlikile, seyiwile, kuzofohla inkomo, kuzofohla ilwane, kungenzeki izinto okumele zenzeke.
The Lord knows where those pillars are still standing, and the Lord also knows where those pillars that have rotted away or have fallen, and where the wild animals can come and destroy them. The Lord knows those as well.
Ngakho ke lesi kuyisikhathi sikaNkulunkulu lapho yena evusa osekwile eqinisa obesexega.
And that is why this is God's time, where he is able to raise that which has fallen and secure that which has come loose.
Isihloko senkonzo zethu, Adam ukuphi na?
The theme of our service is Adam, where are you?
Kuwena olalele ongaboni, mina ngiyabona isithombe sendoda ecashile ngale kwehlahla. Ayinakuthula kube kumnyama ebusweni bayo, ilahlekelo ukuthula ngoba zonakele izinto obekumele ukuba ngabe azonakele zihamba kahle, ayihambe kahle izinto ngalesikhathi.
Maybe there where you are, you can't see the picture on the screen which we see here of the man hiding behind the bushes. In his face, you can see that things are not going well and that he is distressed.
Ngakho uNkulunkulu akayi kwenye indawo, akabuza omunye umuntu, ubiza lo muntu akhulume naye, namnikeze imiyalo yonke, izinto zonke kumele ihambe kanje nakanje nakanje.
And the Lord knows who he wants to speak to, who needs to keep his laws and do things as God has instructed.
Singaqhubeki phambili, ngithanda ukusho bazali lapho nikhona, ngoba manizwa inkonzo noma kanjani, kuzovuka umbuzo noma kanjani uNkulunkulu uzokuthinta, ufuna indlela ukuthi kambe ngasizakala kanjani emveni kokuba sengithintwe inkonzo ngalendlela.
And you, parent, there where you are listening, the Lord will convict you. The Lord will show you things. And if you're not sure what to do about it and how you are able to contact someone.
Ngakho ke kuneyinombolo engizokunikeza zona. Engicela ukuthi uthathe ipeni lakho ukuze ukwazi ukuthi uzibhale. Khona uzoxhumana nathi. Labo bese bexhumana nalabo nalona lo umqondileyo ukubakusize, ngoba khona abantu baziyo, kodwa kungenzeka khona abanye abantu abangazi bazoxhumana nabani obani. Kuloba kulungileke ningathinta kulezi inombolo engizoninikeza zona.
There are numbers that we will read out now that you are able to contact for you to be able to get help. You might have other people's numbers, but there are those that do not know where to call.
Nansi inombolo ozoyithola ke, ngiyathemba uliphethe ipeni lakho manje, sengiyayibiza-ke, sengiyayibiza inombolo lezi ukuze uyibhale emva kwenkonzo, ukwazi ukuthi usithinte noma uthinte lezi nombolo khona uzokwazi ukuthi usizakale.
And I trust that you already have your pen and paper, that you can write down these numbers, that after the service you are able to contact and get help.
Ngizokunikeza inombolo yalapha ekhaya emishini kwasiza abantu reception ukuze ukwazi ukusizakala, yona ethi 032 481 5727.
Now I'll give you the number of the mission here at Kwasiza Bantu. that you are able to contact 032-481-5727.
032-481-5727. Ngicabanga ukuthi nawe gogo utholile manje sithuba lokuthi uyithole kahle le nombolo.
And I trust that all have been able to get the number. Even a grandmother has also got the number.
Elandelayo ithi 032-481-5565. 032-481-5565. Ngicabanga ukuthi sekwazile ukuyibhala leyo. Nansi engilandela yokugcina. 076-894-1052. 076-894-1052. Ngalezo inombolo ke nizokwazi ukuthi nishayela emishini noma nishayela emsakazweni nikwazi ukuthola usizo, tholakala abantu labo nifuna ukuthi nithintane nabo ukuze bakwazi ukuthi banisize banithandazise ngalokho enithanda ukuthandaziswa ngakho uma emva kwenkonzo seyiphelile inkonzo. Inkonzo nenkonzo ungasebenzisa lezo inombolo uma ufuna ukuxhumana nabathize lapha emishini abangakwazi ukuthi bakusize.
Through these numbers, you are able to contact the mission or Radio Kwezi, and they can put you in contact with someone who is able to pray with you. And these numbers will be available to be called after each and every service.
Namanje lesisikhathi kuseyisikhathi senkosi lapha eqonde ukukhuluma khona nathi.
And even this time is the time of the Lord where He wants to speak to us.
Masivule inhliziyo zethu. Sivule izindlebe zethu ukuthi uNkulunkulu akhulumisane nathi ekseni nje.
May we open our hearts and open our ears that the Lord would speak to us even this morning.
Ake sikhuleke.
Shall we pray?
Siyabonga babo sezulwini ngaleli thubo siphalona.
Our Heavenly Father, we thank you for this opportunity that you grant us.
Sibonga umusa wakho, sibonga ukulunga kwakho Nkosi yethu.
We thank you, Lord, for your grace and your righteousness.
Sicela ube kanye nathi namanje. Ubusise lesisikhathi uNkulunkulu.
Lord, may you be with us even now and bless this time.
Amen.
Amen.
Singakalizwa ke izwi leNkosi, sizocela umndeni wakwaKhumalo uze ngaphambili usikhonze ngomculo bese emva kwalokho siyezwa izwi likaNkulunkulu.
Before we hear God's word, we will ask the Khumalo family to come and sing for us, and thereafter we will hear God's word.
Siyabonga.
Thank you.
kuthiwe abantwana futhi usibe kumulethandala ke
oyo wakhe
Yeah.